Mr. Rosé,
that is my feeling.
I wanna take you far away, Balisana. I wanna take you far away, Balisana. Sana, twende yusei miami. Wani uko bongo kunani, na vilo kinuna jirani, wakituzum kwa mbali. Twende yusei miami. Wani uko bongo kunani. Baby minaweka mapacha. Sije we kunacha ntadata. Baby minaweka mapacha. Sije we kunacha ntadata. For you, for me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe. For you, for me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe tu. Nataka tutoke, twende mbali, sehemu fulani hujawahi fika. Kuhusu mtoko usijali, wetu pia hata zile zatandika. Nipe vitu fulani, maunyama fulani, wapi majirani. Hey, kunani. Bebu kila moko utawaka. Mashoga, ndoa nishepata. Nishepata, na vile shakupata. Ni maunyama tu, baby tunawaka. Baby minaweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata. Baby minaweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata. For you, for me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe. For me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe tu.
My feeling like it.
Mimi na wewe tu.